kaboom boy. Danny boy again. Manager walego.
Kutoka siku ile macho yanga kuona, kutoka siku ile roho yanga kupenda. Na mama mina mwambie ndiwe mina penda, taka wezi na mwingine, mina wewe forever. Yeah, my honey, my beauty, my baby, my lady. My honey, sexy lady na kupenda. Yeah, my honey, my beauty, my baby, my beauty, my lady. Mene wenye pila pena. I'll be by your side. Ni kwambie I love you. Ya mari my baby. I love you. Ana mari kichinya we. I love you. Ana mari
I love you.
Baby I love you.
Hey,
Matia.